next music.
Whoa, Boom Bronx. Yeah. Wang.
Hey, yo, Carl.
Yeah. Wakiuliza na yonaje life. Bullshit na wambia tam. Mkate wangu tu asubuhi na mwagia jam.
Yes. Hi haters.
Sige ni Arabia time. Mana ntawadedisha ka vikosi vya wa Vietnam. Boo, boo. Rapper bora na shushia rhyme. Whoa. Na koso singizi sauti na popenya in your eardrum. Usie mpenda kaja, here come. Yeah. Kwenye kitengo cha mateso bosi wao ndo naingia zam. Ukiona mina kuchukia san. Basi grupu lako la abe. Siona siswa kuitikia na. Chupa za Hennessy mnatia cham. Mambo yenu mengi tu ya kishamba ila na act kama siya fam. Shabarikiwa thanks dear mom. Na ndo sababu wanaponiona rappers wenu inaweshia ham. Kwazo wanajua itanukia dam. Kweli niko nao kwenye rap ilo alifita kuimba beer tam.
Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun when everyone. So napuwacha njimtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chumiko down. Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun when everyone. So napuwacha njimtambe, kigambe.
Yeah. Uzuri maniga tunaishi life watu go through. Na Mungu anatupiga ni life watu go through. Yes. Let's beef daga kunoni ko tight ya idondoki waongelea mbali fight ya uchomoki. Naweza mchana rapper bwana wake mpaka lebo na yombeba. Na unafahamu iko wazi mana wezo na jieleza. Si umbishu na maboya niko stable niko shega labda mroge. Mana ndo michezo mnayo yuweza. Na mina ride solo. Niko single no tagi
no.
Kile tofala na pita na shingo no fagi. Kiwalani kid nikitimba show kazi. Na usiombe wanangu wakizipata info mo vagi. Kama unadhani labda hii mikwara njo test. Chowewe na mashosti zako fresh no sweat.
Yes.
Lawama siki tamba tusha zoya so guest. Kaulitaka kiki kwangu no space.
Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun when everyone. So napo wacha njimtambe kigambe. Haimanishi kwangu chumiko down. Naweza both from Monday to Sunday. I can have fun when everyone. So napo wacha njimtambe kigambe. Haimanishi kwangu chumiko down. Naweza both from Monday.
After next music.